Kama aliwa munawe aha katisinza tenda mukama talima agenda bikola yayogera bikakasa talima byo musababi ulira talima amaziga goga sangule talima agenda kubikola talima yayogera bikakasa talima byo musababi ulira talima amaziga goga sangule talima agenda kubikola
Yesu byayogera bikakasa Yomu sababi ulira Amaziga goga sangule Agenda kubikola Yesu byayogera bikakasa Yomu sababi ulira Amaziga goga sangule Agenda kubikola Yayogera mukama Yatujenga wala Yayogera bikakasa Omukola Yesu Yayogera mukama Tumuite mukama Tumusaba obutakowa Asaba sabira dala Akaba kabira dala Yayogera bikakasa Yawonya balumwa Yayogera bikakasa Ekana yamuita Yayogera bikakasono Esala yamuita Yayogera bikakasa Yesu talimba Abange talimba Yesu byayogera bikakasa Yomusaba biwulira Amaziga goga sangule Agenda kubikola Yesu byayogera bikakasa Yomusaba biwulira Amaziga goga sangule Agenda kubikola
Talimba bange Ekisacho chimala Tayambane musumba wange Musumba Eva Chamuja ya bange Newa ya bange Mda mkole tebi nene Kamu wa chitiwa Oyo Yesu kubanga talimba Hako sebi nene
Kubenga longu bulide Yesu janzije Nalibu vinyoze Musaja ya nyamba Bansi kereranga Yesu na nyamba Busiri ya rugendo Omusaja na nyamba Tolawa wenyiria Yesu nga nyambie Talimba